wakini trace nima woo woo safari dust na nindo last I just cross on my tab wa kudumu kudumu umushika glass cheers to the times walita nitoza crush girl on my lap analia to my rent mingine on my phone baby tuma za cabbage mingine strict anadai too much stick na kwa bediko ameitandaza na ningoja watch amusement watch amusement watch amusement watch amusement don't smile for no reason chicha don't smile for no reason nisa zama buda tukistep wana shindwa water gun wakizi seti kwa cup tunambia leta jug unamsukia kwa mat mina mlipia cab wakimtekea kwao nina mlipia car
wanajifanya na chafu wanasemaje sima buda kiulizo tasemaje wanajifanya kona whip wanasemaje sima buda kiulizo tasemaje
samahani
tuseme kitu
samahani
tuseme kitu
samahani
tuseme kitu Buki dream utabai gari Natafuta dereva ndo ni buy back time Ukiuliza kuna form gani Natolea na form fully paid one time Msupa unatamani Nime mwacha on red DM aki mark time Tukimalizi ya stress bali Unazifukuzi ya base jaba ukiban time Lazima vibe change nikifika kwenye scene Entaraja mtu nai Koloni shumuh pakarat vasachi Pamba tusibishana Good times no receipts Kwa shugli haili pijua man was never seen Ikibo once no rewind no repeat Nililinga kusurvive nika imbo na peti
Wanajifanya na chafu wanasemaje Sima buda kiulizo tasemaje Wanajifanya kona whip wanasemaje Sima buda kiulizo tasemaje Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Tuseme kitu
Oma zetu siyo seme, you already know
Skadini don, da-da-da-don, da-da-da-don-don-don Skadini don, da-da-da-don, da-da-da-don-don-don Bogini rong, bogini rong, bogini rong, rong, rong spiti ya chom, kipiti ya chom, chom, chom Nasaka jana hao magun, nanjagan yorufu ya room Wizard wa rap na kuja na broom, ganji na moshi ndo zinenda juu Najo yo molini mboi, lakini naichapa juu boy ni boy Tulenda vioi, voi, karibu to daddy but boy, boy Ni kama mimi ni Jesus, ku bitches the going wherever I'm going Kuna nibani niti ya maponye, I hope I miskari ya putezo Mini le boy, lenye kona boil, kudunga boy, tunakuwa void Wanachafua wapi tuwa join, hatuta wapora, tunawa enjoy Bling ya bleed, fanya wa bleed, fuck na click, kupigwe viding Rap ni jembe kauna eza dig, sii kitu huendaga deep Izo ni cup, 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 hamline ishi kushinda ikamp You to me peps, you to me a coke, vijana baru baru tani ya rap
Wanajifanya na chafu wanasemaje, sima buda kiulizo tasemaje Wanajifanya kona whip wanasemaje, sima buda kiulizo tasemaje
Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Wanajifanya na chafu wanasemaje Sima buda kiulizo tasemaje Wanajifanya kona whip wanasemaje Sima buda kiulizo tasemaje
Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Tuseme kitu
Samahani
Tuseme kitu